Classic music.
No check. Ujiliza kinyau nyau, fit Kupe mfupo na tamai, fist Na mademu wa kufunga kijiji Tokinita kimadhara, siji Fumfum onda kumbe sio onda Kapanda bike ya miti kimeo Ujifanya ninja kumbe sio ninja Ujanja wa kuiga kwenye video Wale mademu waloleta utajiju Sisomi meseji zao sijibu Walojifanya moto leo majifu Bado nye chuko na kuja na wifu Pause it Kwani shingapi Give me that Bullshit You wanna know what happened If I say no No discussion Bullshit
Hey
Bullshit
Tulianza kama utani Na tumetoke ya gizani Hey kama utani Now we get money na tunashine
Keep it calm Drinks, bills on me Keep it calm, keep it calm Na break it down
Watu anakwenda, anakwenda pass Ronaldo na mpira chinga cut Mashanga hit me kwa stranger bus Don't play boy, this is dangerous Subuhi ya subuhi, niko juu ya anga Na pishana na wachawi atoka kuwanga Lafu npigi ulete ushamba Na kufunga wewe na liekupa namba Bossy, wani shingapi Give me that You wanna know what happened if I say no, no discussion
Boss it
Hey
Boss it
Tulianza kama utani Na tumetoke ya gizani Hey kama utani Now we get money na tunashine Tulianza kama utani Na tumetoke ya gizani Kama utani Now we get money na tunashine
Oh Yeah
Pose Attitude like a boss Take a pic Post
Tulianza kama utani
Killer
Na tumetoke ya gizani Kama utani Now we get money na tunashine